AM Records. Yeah, 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 yeah.
Shando inaanza pusha na pushi levo za grami. Moga nagopa maisha tikisa mekunja ngumi. Dhiki na potawala fala na kata tamaki puza. Jala na lala jikwamba na zini lose. Masa yanapandane zisiku zinalalana. Jano liona leo kipu tafanya kipi chamana. Mbantu na nyonga tanza nifike levo tofauti. Na minis kumbwa kilaza kimtindo na kaza buti. Natoka jasho edinile njisifu mtoto kiume. So nile ndontoki jasho yoni jinsia nyingine. For the time being kazi mkanye mwanao asende chaka. Kaluzi direction kajunga chama la made. Kita kilipi mo dance kuu. Wabisho anesha kula pipa wana kufa kama fumi. Na bonga leo ingawa sijui kesho yangu. Unle yule mwenye upeo ndo atesoma isia zangu.
Yao, kati kati yao Shetani na maraika. Vita wana nigombania. Dunia imefilisika. So
limegeuka NGO. Watu wanatengeneza pesa mchungaji ndo CEO. Mikono ilofungwa kusali menyosho kuibia pochi. Tunakesha kwa masadali bada kutoka chachi. Nani uma kuona epas konka wa society. Street weed is a young generation diet. Navuta picha na picha kamili sipati. Tunapoteza future sababu ya mihadarati. Yuku wapi yule sister lekuwa na jikuta cuti. Squeezy kadata street ni bonge la prostitute. Thiki memzidia power ameshia kugawa. Washikaji wanamukia night and day kama kawa. Team isha corrupti, makorrupti ondono dumo. Lo shindo kwa dapti, kadapti onalia maisha magumu. Maskini analia, choza litasaidia. Nae muibia na mchambulia Biblia.
Yao, kati kati yao Shetani na malaika. Vita wana nigombania. Dunia imefilisika.
Tell me what you see when you're looking at. Ayo, I need to go home. I think I'm lost. Shakwaga mwema sana na mwisho ikani costi. You hate me, hate myself the most. Tunapenda maisha na we live it too short. Wachungu yangu na ya plenty moyoni anakuwa tattoo. Napoipata siku mpya na nyosha mikono juu. E baba, mumbaji, umenishusha kwenye jangwa basi taftie maji. Umeniweka na wenye nguvu wa binafsi na wanyonyaji. Umeniweka na madui loamini ni washikaji. Sometimes shetani ananita na nashindwa kumkataa. Ulimwengu umeingia vita na dui mkubwa chapa. Oh my god.
Yao, kati kati yao Shetani na maraika. Vita wana nigombania. Nigombania ya kisika.
Kati kati yao
Shetani na maraika.